ngati njira imodzi yotukula miyoyo ya anthu mdziko muno. Boma la Malawi linakhazikitsa ndondomeko ya mtukula pa khomo yomwe anthu amalandira ndalama zowathandizira. Cholinga cha ndondomeko imeneyi ndi kuchepetsa umphawi, kuonetsetsa kuti chiwerengero cha anthu ophunzira msukulu chikuchuluka komanso kuchepetsa kunyentchera kwa mthupi. Development Broadcasting Unit DBU yakhale kulondoloza mauthenga omwe anthu omwe ali pa ndondomeko ya mtukula pa khomo akhala kulandira, komanso kuti mauthengawo athandizira bwanji ntchito imeneyi. Akukonza programu inda Development Broadcasting Unit DBU tambya MBC yokonza maprogramu achitukuku, ndipo akutipatsira ndaboma la Malawi mogwirizana ndi UNICEF kudzera mproject ya Social Protection for Gender Empowerment and Resilience SPGEA ndi thandizo la ndalama lochokera ku European Union ndi boma la Ireland. Lero mprogramu uyi tili kwa kambironjo agulupa madana TM Pando boma la Ntcheu, ndipo tindanza thomwe ali mndondomeko ya mtukula pa khomo. Kuti ndi mauthenga anjo omwe iwowa akhala kulandira pa nkhani ya mtukula pa khomo.
Ine ndine Feala Yohani kuchokera mudzi mwa Dzing'anda TM Pando. Mauthenga amene timalandira amakhala kuti timbikitsa kumbali ya ndalama imene tikulandirayo kuti tikayipangitse ntchito mwaphindu. Mwachitsazo amatiuza kuti titilipirira ana ku sukulu kugula zosewekera zina ndi zina kana achina sopo kuti ana aja adzipita osamba.
Ine ndine Messi Mofolo ndichokera mudzi mwane nani TM Pando. Mauthenga amene amakwanitsa kuti vatsalangiza akamati kunapitsa ndirama amatiuza kuti amayijaridzika ichirukitse kudzera kuti mabhizinesi ting'onong'ono.
Ine dzina langa ndine Anesa Madenga kuchokera mudzi wa kwawanje TM Pando. Alangizi athu amatilimbikitsa zonena kuti ndirama imeneyi tikalandira tizitha kusova mavuto apa nyumba pathu. Ngati tinali ndi osowa kaya mchere tizitha kugula mchere zinazo nkumathandizira ana sukulu.
Ine ndine Makulata Dezio wochokera mudzi mwa Dzing'anda. Alangizi athu akabwera amatiphunzitsa kuti ndirama imene timalandirayi poti ndi yochepa tidziyesetsa kugula kachifuyo.
Ine dzina langa ndine Luna Tikapinga, ndine wa Mwampando. Akuboma akabwera azilangiza amatha kutilimbikitsa kuti ndalama tidzitha kuisamala, tikamalandira tisamala ngodya. Tidzitha kukwanisa kusamalira ana, tidzikwanisa kuti makukope asamasowe kwa ana, komanso akamapita ku sukulu azipita ana wale akudya.
Ine ndine Feala Yohani kuchokera mudzi mwa Dzing'anda TM Pando. Mbali ya gendayo amatiforokozera kunena kuti ndirama ikakhale yalandiridwa yochepayo suti ikhale yoti abambo ayitenge paokha kupita nayo kukamwera mowa ayi, kapena amayi ayitengeso pagawo lawo okha kupanga zofuna zawo potengera kuti mgawo lindamtukula pa khomo ayi. Koma tipange molumikizana amayi ndi abambo kuti tithandizane ndirama ija igwire ntchito moyenerera pa nyumba pathu.
Ine dzina langa ndine Andrew Yona ndi machokera mudzi mwa Bengolombe. Amatilimbikitsa kuti tizilima mbewu zosiyana-siyana mwangati za masamba, komanso chakudya sisima yokha iyayi, mathanso kudya zipatso kuti mwina mwake matupi athu azikhala wolimba.
Kodi nanga nzathu akwakambironjo amalandira mauthenga amenewa mu njira yanji?
Mauthenga timalandira mu njira zosiyana-siyana. A banki akabwera amapereka mauthenga ndithu mmene tingagwiritsire ntchito ndalama. Akomitiso amatipatsaso uthengaso.
Amabwera nda akunjira kudzafotokozera akomirira akomirira achamayambanso kutiphunzitsa mwina akunjira asanafike. Timambobvera kwa alangizi athu amkumudzi kutifotokozera zinthu mmene zikuyendera ndi mmene zidzakhalire mfikira una kutsogolo.
Nanga mauthenga amenewa athandizira bwanji kupititsa patsogolo ntchito za mtukula pa khomo?
Ine dzina langa ndi Messi Mofulo. Tikalandira mauthenga amene amakwanitsa kumareuza malangizo athu, tumakwanitsa kukayisukumiza ndirama imene alipatsi pamenepo. Tikayisukumize mwina kukwanitsa kugula kankhuku, kankhuku kakwanitsa kuswa, kena kopsaona wakulitsa ugulaso kabakha ikasoporeropo, kena kodzerola kabakha ndi kankhuku ukugulitsa kupanga kugula chani mbuzi.
Ine ndine Cecilia Kaundo chokera kwa Bengolombe TM Pando. Ndimati ndikalandira ndirama ija mboni ndimaletsa business. Ndi ulendo wina ndimayitenga wipiritsa ku ulimi. Ndi apapa ndinagula nkhumba panopo ili ndi bere. Oti nkhumba ikaswa ndidzigulitsa munopeza fereza panothadzira ana ku sukulu.
Ndisanalowe pa mtukula pa khomo
olopo gona banalipo ndifuta koma bano fanalo anthu laba khomo nakwanisa nditi kuchoka mawudzi kumanga kanyumba kanga chepe koma ndimalandira 8000 kwacha mudzi mwathu ndi mwa mpando
ine dzina langa ndine Bulgaria Joseph mautenga awo akamati patsalangizi ndamene timagwitsa ntchiro kuti pajati patsamalangizi kuti ndamemeneyi tidzigwiritsa ntchiro moyenerera tidzigula chifuyo ndinagula mbuzi ndipo ndinagula nkhumba ndipo idaswana sigisi cholinga akadzatisiya ntugula pakhomo tidzidziona chotola
ine ndine Fela Yohani chokera mudzi mwadzing'anda ti empando kumbali yawo ulangizi umeti malandirawo kandama komwe kochepa timalandirako timakwanitsa kumutesa kafirireza kochepapa chikatero kakasunga ndoti ulendo wachiwiriwu tikadzatilandiraso tikwanitsa kumina kuyezetsa kahafu pero kambarara ndiye tikatero timalowa kudimba ndoti kudimba kucho kati walowa mathamuna kwakolowa mwina timapero tiwiri titatu kubwera ndalo kupasika ngati pasera kudzagulitsa unoribe pandrama iyo nandi ka 20,000 kandi 15,000 unoti ukabwesa kambarara chapa miyezi itatu zapisa kulenda ka 100,000 ndoti ka 100,000 iyo yachako makori munthu utandizikira kugula thumbula fitireza lalikulu kukambira pitisa ulimi ucha
dzina langa ndi Susan Steven kuchokera kwa Zawanda gulu madana ati ye mpando ine ntukula pakhomowa ndi sintha kwambiri ndipo sindimadziwa kupanga bizinesi ayi koma itabwera pologalamu ya ntukula pakhomo ndikumadzatirangiza kuti patsa ndalama ija koma tipatsa ulangizi kuti ndalama isiyo ngodya ndalama ifunika koma ipindulitsa kuti ndalama idzichuluka mafunika mapanga mabizinesi ndipo anabwera alangizi kudzatiphunzitsa kapangidwe ka bizinesi ndipo titatsatira zimenezi ija ndimatha kupanga bizinesi bwinobwino mu profit imene ndipeze ku bizinesi ija kuphatikiza ndi ndalama imene timalandira apa ntukula pakhomo ndinakwanisa kugula nkhumba panopa nkhumbayo ezakwana nkhumba 9 zimene zimandilimbikitsa kunenona kuti abanki sadabwere sindikuonanso chodanthaulitsayi ndikhozotenga nkhumba yomwe ija ndikukagulitsa ndikupeza ndalama ndoti ndalama ija ndipita nayo ku banki mkhonde kumene kuja tsiku linaso zikandivuta timakatapaso ndalama ku banki mkhonde tsiku lina mene adzibwera ntukula pakhomo umakhauri munthu sunaonekere ng'amba koma china chilichonse chili bwinobwino ziwomo
nanga ndi mafuranji omwe anthu omwe ali pa ndondomeko ya ntukula pakhomo akumana nawo
ine dzina langa ndine Luna Tikapinga kuti tidzilandira mwezi uno uliwonse singakhale kuti kutipindulira fua ndalamayo idzi tichepera timalandira anthu femu osiyanasiyana ena amatha kulandira 8,000 pa mwezi ndiye kuti pa miyezi iwiri ndi 16,000 ndiye pali wina amene amatha kulandira 20,000 pa mwezi pamene pa miyezi iwiri akulandira 40,000 ndiye ifeyo zikakhalitsa kukhala ngati kuti tidzalandire miyezi itatu sikutakulakwitsa timakhoti ndalama ija atisungira akabwera tatipatsa ndalama zija za miyezi itatu timakhoti tasunthika pamene tinali tafika pena pake
talandira ndalama ya ntukula pesani mwayi wolowa mmagulu obwereketsa ndikusunga ndalama upeze mwayo chulukitsa ndalama nkumajapindulo
mukumvera atu kalondolondo wantukula pakhomo yemwe development broadcasting unit dbu yakhala ikulondolosa mauthenga omwe anthu omwe ali pa ndondomeko yantukula pakhomo akhala akulandira komanso kuti mauthengawo athandizira bwanji kupititsa patsogolo ntchito imeneyi lero tili kwa kambironjo agrupa amadana tempando mbomala ntcheu ndi panthu amenewa afotokoza kuti ntchito yantukula pakhomo ikuyenda bwino kwambiri nanga komiti akudera omwe amathandizira pankhani za ntukula pakhomo andinde manga zotani pazomwe anthuwa afotokoza
ine dzinanga ndi Andrew Gambarula wakomiti ifeyo ngati akomiti timadandaula kwambiri mafomu satibweretserayi amatiti banja kwathu kuonjezereka kuliwana ndiye pamakhala mafomu ake ufuna tifire tikaonjezera anthu aja pakhomo paja inawa akhala amafusa bwanji mafomu aja owonjezera pakhomo aja ambeza kuti feri libe tikafusa kwejo azilangiza kuboma ndoti kuboma kuso kudakalibe akapezeka tikupatsani
ine ndine Stavanasio wa komiti china chimene anthu atimawalangiza ndichokuti akalandira ndalama ija ayenera kukaigwiritsa ntchito bwino makamaka kwa amene ali ndi ana akusukulu timawawuza kuti ndalama ayenera kukagulira ana zipangizo zakusukulu kuti pamene akukozekerwa kamba sukulu akhale ali ndi zipangizo zokwanira komanso azitha kuagulira sopo kuti mwana asanamize kuti zova zangani zakuda sopo kulibe komanso aziagulira uniform kuti anawo azinkara chena azikoneka ngati anzawo zikomwe kwambiri
Malinga ndi kucheza kwathu anthu amomala ntchewu omwe ali pa ndondomeko ya ntula pakhomo akuti alibe zopchinja zina zili zonse pa ntchito imeneyi koma angopempha ngati kuli kotheka kuti asamalandire ndalama mwezi ndi mwezi koma azilandira pakatha miyezi itatu kodi izi ndizotheka Amelia maononga nthambi ya zosamalira wanthu mboma la ntchewu
Dandaulo ili sila chilendo inapelekedwa konso kudzera mu ndondomeko imeneyo imene timacheza nawo mapaderadera kuti mukalandiridwa kawo kandalama akanakonda atamalandira mwina kwa miyezi iwiri kapena itatu kuchitira kuti kandalama kamene amalandira akaphatikiza miyezi iwiri itatu kamakhala kwakuti kakhoza kuwapindulira potengera ndi ma plani amene ali nawo mmakomo mwawo ndipo dandaulo ili linatengedwa linapita kuboma Pankhani ya madandaulo amene amapelekedwa kwa opindula tili nawo madandaulo makulu atatu tili ndi madandaulo okuzana ndi kalandiridwe ka ndalama maga ngati opindula sanalandire ndalama zokwanira kapena sanalandiriretu komanso pa ndalama zimene walandira sizinakwani pamakha fomu imene malembedwa kuti pafunsidwe ndalama zimene sizinalandiridwezo kapena sizinapelekedwe kuti opindula wathu athandizike mwayenelera tili ndi madandaulo okhuzana ndi kusintha timasintha pokhapokha ngati khomo lalandira membala watsopano ngati pa khomo pabadwa mwana ngati mwana wa pa khomo poyamba sukulu primary komanso sekondari komanso tili ndi madandaulo okhuzana anzathu ena kugwira nawo ntchito ngati pali kusagwira ntchito bwino amatengedwa madandaulo onsewa kukapelekedwa kuboma kuti ayankhidwe moyenelera pa madandaulo amene amapelekedwa ochulukirapo ndi madandaulo okhuzana ndi kusintha polingalira kuti pamakhala bonasi imene imapelekedwa kwa mwana amene wakuyamba primary school komanso bonasi ya mwana amene wakuyamba secondary school kuti udindo yanganira mwana kuti apitirire kupita ku sukulu khalepo monga mwa fundo imozi imene timayang'anira maga poonetsetsa kuti ndondomeko zimene zikutsatidwa pa ntukula pa khomo zikuyenda mwayenelera
kuchepetsa umphawi kuchulutsa chiwerengero cha ana opita ku sukulu komanso kuchepetsa kunyentchera pakudya zakudya za magulu sikisi ndi cholinga chomwe boma la Malawi linakhazikitsira ndondomeko ya ntukula pa khomo ndipo mboma la ntchewu tamva kuti ntchito imeneyi ikuyenda bwino kwambiri ndipo lero tinali kwa kambironjo TM Mpando boma la ntchewu akukonza programu ya Development Broadcasting Unit DBU thambi ya MBC yokonza maprogramu achitukuko ndipakutipatsira programu inda boma la Malawi mogwirizana ndi UNICEF kudzera mproject ya Social Protection for Gender Empowerment and Resilience SPGEA ndi thandizo la ndalama lochokera ku European Union ndi boma la Malawi ndine Mercy Kayange
Nalama za mapuziro zisabwelekete mutu Vitu kula vitu